Tulianza kama joke but we took it far. Sweet love, you made me sink deeper. Man so sexy is a romantic. Aso nilikuwa nimejipa. This boy used to give me fever, fever, fever. Kwanza can he touch? Akini for your love, love. Akini dekeza kidogo. Sikujua alikuwa nani play. Aki go down me na lose my mind. Nampa kwa gari kwa kiti sikatai. Wengine wote niliona hawafai. This boy he didn't miss my mind.
Bad boys are player, player. Na bado na player. Bad boys are player, player. Na bado na player. Bad boys are player.
I'm dreaming of you in my fantasies too. Boy, I play but I still love you. Ooh, I can't avoid you. Nairobi City, sharing is caring. Wacha ninyenyekea, sikuwachi. Na kumisi njo, kama zamu nipende. Kwanza ukinichoke, ukininamishe kidogo. Ukinionjesha mhogo, wanivunja mgongo. Aki go down me na lose my mind. Nampa kwa gari kwa kiti sikatai. Wengine wote niliona hawafai. This boy he didn't miss my mind.
Bad boys are player.